kozesa mazima ensobadde abatasi beyongera buli lukedde
sebo
gwe muba bubi ne bakubeerako nali obulungi ate naye ne bamuwalana
buli lukedde ne bakanula maso kageya yafunye no ye yakoze losi kankasane nkole nzekwabo abeyongerese muntu yasera kyawandikibwa mulija ekyokulya kankasane nkole nzekwabo abeyongerese muntu yasera kyawandikibwa mulija ekyokulya
welamu omusajja nkeera kuma kyebitimba n'emisula y'emitego n'enteekateeka ndabe nga nange nfunayo ku busimi po n'ebiraka n'emivumba gye Kampala otunula omusajja sirina n'atabulwa kuba obusimi bwe nepakasiza kale bwe bunvumya ne banjogerera nga bwe ndi omupakasi yeyeyiya
kankasa n'enkole nzekwawo abeeyogerese yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya kankasa n'enkole nzekwabo abeeyogerese muntu yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya
laba kela kumacha nze nkola enabatesi bwe bakola naye nga nange nsaba mukama nfune ku bulamu obweyagaza ae kawadde bambuma ne banjogerera byona sifayo kasitanze ne beesawo byona bye boogera bimpita ku mutwe nze kasita nfuna ekigulira magala eddiba
kankasa n'enkole nzekwawo abeeyogerese yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya kankasa n'enkole nzekwabo abeeyogerese muntu yosera kyawandikibwa mulija ekyokulya
kanyikire kuyiya mama ebyensi bwe biba bwe bityo akomuna kubangera kekazikiza omuliro kanyikire kuyiya nange siwe vida bwe bityo akomuna kubangeresa kekazikiza omuliro kanyikire kuba kindongo kyange kasita mukono oyo gyali gwe topo wa mukana wange ekira wokola n'amaanyi sebo gwe kikuma ekiloto kyange namanyi eliyo ebela
tukole tufume tukazane vile misana na chilo tukole tufume tukazane vile misana na chilo tukole tufume tukazane vile misana na chilo
yande vanja vateva kujelega magame iyo sanya ukole
yande vanja vateva kujelega yande banja badeva kujelega magame
ntobuta teganya sebo
yande banja badeva kujelega magame
dente buza mvuma
yande banja badeva kujelega magame
mwatagende kupa
yande banja badeva kujelega magame
olino kukaza nalero
yande banja badeva kujelega magame
ye abana basomee